Chivina Chenari Mbendera, Yoweri Museveni, asinzi na mjisi kuchia isingiro, na subi zabayo kongero kuwa tusiza mazia gana fikiri vyebilime okusobola okudabulula ebyobulimi na omuno butonde era alabudde ku nkozi sembi y'entobazi okugeza ng'omuggo gwa Luizi ne Kagera gyayogeddeko ng'egisengeddwako abantu agamba nti ebikolwa ebyokusenga ku ntobazi ne ku migga egiringa gino gikosa ebiseera byagyo ebyomumaaso abadde ku kitebe kya disitulikiti y'Isingiro wakubye olukungaana olusoose mu kuwenja akalumbi bitundu ebyakola oluvannyuma yolekedde bitundu ebyentungamo enono gy'asinzidde n'ayimiriza abavunaanyizibwa ku nteekateeka ya PDM obutaddamu kusaba bantu misingo oganyulwa mu nteekateeka eno eya gavumenti yatandikibwako gye buvuddeko.